Tunin Radoni Sagale Amerikati. Sagantaa Radoni Sagale Amerika wutata haga jimaata galgal saatii 2 wadaa ka haga saatii 3 metir baandii 19 25 fi 31 irratti Washington DC teessuma mootummaa Amerika irra sanii dabarsin taaradhaa kun ammaan tan jalqabna. Baruto legal chumelleni sannagaya arda guyan kamisa amaji kudani lamat bari amokum lamaf kudani torbat kopi VOA afan romoti radoni fi televizhini nail satin jakasu jirtani ansora lakit sanke summe sadi adajen
kanodur bisumani namo dandi tadge fatota kenya magalale gondari bardar ke satti bombin o samuf samin sigge samun gabasa mejira odu kessa gabasa qamna
Abbootin amantii Itoophiyaa dhiyootaan rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu irratti mari'atanii yaada wayyaa jedhan kafalallee buusuu danda'u dhiyeessanii dubbisuuniin sammaan jettan. Doonaald Tiraamp kan pireezidaanti Ameerikaa ta'uu filatame kalee akkumta ta'eetiin dheekkamsaan gaazexeessotaatti karoora mootummaa dubbate. Muummee ministeerri Itoophiyaa Hayile Maariyaam Dassaaleny guyyaa dheengaddaa waan biyyitii keessa jirtu irratti gaazexeessotaatti waan jira hime paartiin Medrek ammoo. Muddamsuu Itoophiyaan keessa jirratti muummee ministeeraa jabeessee hin dubbanne jechuun dubbatanii warra dhasanii qopheessan keessaa tokko oduutta sana namo.
Giddu kana magaalaa Baahir Daariif Gondar keessatti boombiileen harkaa dhoosamuuf saaminsi gaggeessamu keessumaa magaalaa Gondar keessatti lubbuun namaa dhabamuun gabaasamee jira. Gabaasaa mallaskaachuu ammaa nugusuutu dhiyeessa.
Qaamni ajajaa yookiin komaand poostii naannoo sanaa yakkamtoota gocha sana raawwatan qabuu fi uummati akka deeggarsa laatu gaafachuu isaa gabaasuudhaan kan eegalu gabaasaan nu ga'e. Televizhinii Itoophiyaa waayibii godhachuudhaan akka jedhutti gidduuwwan kana magaalota Baahir Daarii fi Gondaritti iddoowwan adda addaatti boombileen harkaa darbatamaniiru. Oduun televizhinii Itoophiyaa akka addeessutti jedha mallaskaachuu ammahaa magaalaa Baahir Daar hoteela dhuunfaa maqaan addaan ifa hin ta'initti boombiin harkaa darbatamee dhoowus miidhaa qaqqabsiisee hin qabu. Akkasumas amajjiin lama bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Gondar bakka Jaantakal Waarkaa jedhamutti gara galgalaa naannoo sa'aatii 1:30 ammas akkuma lakkoofsa Itoophiyaatti jechaadha qaamolee eenyummaa isaanii hin beekamne boombiin harkaa iddoo bashannanaa tokkotti darbatame otoo hin dhoyin akka fashalee oduun kun tuqee jira. Amajjii dhuma lama kana achuma magaalaa Gondar ganda yookiin qabalee 18 iddoo masjid mawrajaa jedhamuttii fi hoteela dhuunfaa abbummaansaa ifa hin godhaminitti naannoo galgalaa sa'aatii 2 boombiin darbatamuusaa komaand poostii eruudhaan televizhiniin Itoophiyaa gabaaseera. Boombiin kunis dho'ee namoota tajaajilamaa turan keessaa tokko galaafatee kanneen 18 irratti immoo miidhaa qaamaa salphaa fi hamaarraan ga'eera jedheera. Oduu komaand poostichaa burqaa godhatee akka gabaas nu ga'e jedhutti hojiin shororkaa sun kan raawwatame magaalaa Gondar ayyaana ximqataa yookiin cuuphaa amajjii 11 miidhaginaan kabajuudhaaf qophii gochaa kan jiran shororkeessitootaa fi humnootii naga qabeessa waliin kanneen hidhata qaban qorannoodhaan bal'inaan gaggeeffame wayitaa tarkaanfiin fudhatamaa turetti akka ta'e ibseera. Humnootii badii kanaa kan ittiin jedhe komaand poostichis qabee seeratti dhiyeessuudhaaf tarkaanfii godhamu keessatti uummati magaalota lameenuu odeeffannoo humnootii nagaa eegsisaniif laachuun akka deeggeessa godhu waamicha dabarsee jira jedha oduun kun. Gabaasaa kanarratti odeeffannoon dabalataa yoo jiraates jecha itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii naannichaatii fi gaaffii dhiyeessuudhaaf yaaliin godhe sababa walgeerra jedhaniiniif mallaskaachuu ammahaan akka hin milkoofne itti dabale addeessee jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa jalqaba oduu kanaarratti saaminsi gaggeeffame ka jedhu dogoggora ta'uus hin beeksisna. Filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Raashiyaan dhimma filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuudhaaf hiccitii kompiyuutaraa koree biyyoolessaa paartii dimokiraatotaatti seenuu ishee yeroo jalqabaaf amananii dubbatanii jiran kaleessaa sa'aatii 1 gaaffiif deebiitota gaazexeessotaaf kennaniin Raashiyaan odeeffannoo waa'ee jireenya dhuunfaa isaaniitti fuulleffate walitti qabatte jedhamuudhaan odoo odeeffamellee jabeessanii mormanii jiru. Tiraamp gabaasaa Alii Shaakar.
Doonaald Tiraamp eegee akka pirezidaantiif filatame kalee waan karoora mootummaa isaa gaazexeessotaatti hime. Gaazexeessota tana keessallee namni hagi tokko jalaa dubbiyyuu qabuu didee namni walitti dheekkame. Omtate fuyu Donald Trump wan takkuma afanin bafatin Russian ode fanno korwaligala parte Democrat DNC hatte filanno presidentumma America alle jijiruf kesi sentenat fakata ajechon dubbet.
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other.
Akanija Donald Trump yogara ode fanno filanno tdebine hannati debine Russia hatnat fakata biyafi nami filanno ten hat kadibellenum jirajen. One Russian himatan la fisuf Donald Trump China lene ode fanno computer America ya hatte jeda kori waligala parte Democrat DNC namo ode fanno computer isani egechun itigafata misani jechizajen.
The Democratic National Committee was totally open to be hacked. They did a very poor job.
DNC no kana mo Democratic National Convention kore wali galajechu ode fanno computer isani akisin hatam totolchaneyo akkeen malif jabe fatani inegatini je Donald Trump kam kana namo akode fanno American intain je tutti Russian ode fanno qaben Donald Trump inle dosan computer hezahatun mirkana odun mirkan intain jechu juchun isani akka Trump ammo dubintun dubidarati warra daratto desa jechun president Russia Vladimir Putin illene nama jajjabajechun fars Trump ammo warrodu dara odes jerkesa namheddu dubintu tuksien nan kesa fakkenna fi gazete esa akka jima costa fallene dubbi rafudu dideteni egum nami ekkamsa walit bafate isan war darodesu darisan rafudu je Donald Trump.
No, not you. Not you. Your organization is terrible. Your organization is terrible.
Akkane jecha saati tokkwalir turanum taate fuyyu ibs gazete esota keessa Trump dure sori billion heddu qabachun beekamu amme president America ka huji afurtami shanesso taufde.
Director Basasa Biolessa ka United States Jim Clapper awazni Basasa odefanno le Russian why odefanno Trump it fule fate walit qabdev galmen qopes ne jechudan fretama presidenti Donald Trump tidubachu sani beksani jiru yelqaban torban kanarra maddodu media digitali basfed jedamun amalli of mullisufi chalqisu Trump romosko dawatani turan agarsisan akamotu marasha barotaf Trump bred abatuf degertu tas jejire jechudan gabase ture klaperimmo odefannun sun mirkanatauf isusa kallatin Trump ratti qiyafachusas awasni basasa wan murte sedubat akanjir filatama president kanat himusani ibsakale sabasanin beksani jiran alella gamta humno tawarana jalqababati sadasa dabre afghanistan gamakaba ke satti gegge samen hala gaddisi saten civilonni lemiwon afghanistan soddomi sadi ajje samufi digdama formade samu united states arabe existe hala lella sanatti ge selle ibsite jirti kuta kunduz magala boske satta lella gegge samisun mannen kurna heddu biyottimake jiran jiratonni friptelol tonni gare taliban akkango afghanistan if united states jiranitti halella warana gamtan gegge samsun hoggano triptelol tot taliban kannen bulcha kuta kunduz qaburaf shiro kara tatatranitti yefate kan gegge samtamu dubbatani jiran humnon united states hoggano taliban kannen mannen ummata civili dawo godachudan nutti dukasanu fira ittisuda fakkasumasimo humno ta afghanistan ra debi sudaf dukasan jede waranni united states ibsarabasen kanfletamam presidentumma united states donald trump ministerumma ittisabiyettif yefatan gadamojji warana james matis arramana mare united states drat gafilet yatani fenna debi kennanitti madalin humna dunyara ega warana dunya lemmafatias yero duratif yomi yuqala hala sodach sakes sakajiru tawdubatan jiran ega warana dunya lemmafatias halella is hamatu mullatajira kunimmo rasharra gurmule shorke sotarra akasmas ka china bishan china gamak ibarat geggesitu yechuran dubbatani jiru ofratisun imma barbaachi sada jedanis akekachi sani jiru woduna mafqamnu kanuma
kam jaka sujirtan tu radoni voa saganta afan oromot Korea booti amantii Ethiopia fala araara dhawuuf jedhani guyyaa lamaaf ta'a tureetiin kalee dhumate jarii yaadi kana dhiyeesse yaadi kunilleen Jari kunini yaad araara rat waliga lekana motumma ledies itana mumme minister Ethiopia demmek mokkoninillen fari araara kunini akka yaad motumman durumanu kabate jechun dubbatan.
Misensota mana marira gafid eatef debika kennan obbo Haile Mariam hala biye sana kesa juru kan ilale ni sipsa kennan ni juru. Kanafis labsi ni rohadatta mabua.
Difa maadu gogora umamefi. Kana kopi amma kanammat iti debina mumme minister Ethiopia guya mumme minister Ethiopia obbo Haile Mariam desa alen guya engadda wan biyiti kesa jirturati gazete esot biyiti kesa jiranefi. Gabaz kennan akit gafata maa parti madrek Professor Beyene Petros jirutti wanne mumme ministera jirku nene muddamsu Ethiopian kesa jirut kadiresse dubbatu umeti. Wan didesani dubbachu malan muddamsu Ethiopian am kesa jirtu sila akidan sah dubbachu malani jachun dubbati tan malelle motummani wan Dr. Marara Guddinati. Himatani dursetin murti kennunu kunu sermale miti sermale jechun dubbat meleskacho amahto dutan finfinne nuerge kuno
misensota mana marira gafid eatef debika kennan obbo Haile Mariam hala biye sana kesa juru kan ilale ni sipsa kennan ni juru kanafis labsini ro hadatta ma bua argam sisusa akkasumas nagaftas gabi ummata amirkanesu kangargare tau dubbatan
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከመታወጁ በፊት የነበረው ሁኔታ ቢቀጥል ኖሮ
ለርሲን የሮአተ ተማቱ ሂለብሰሚን ድሮ ሃል ትሬ እቱ ይትፈረተይ ዲነግዴ በየኬኛ ረት ሚዳ ጉዳ ጌሲሱፍ ትሬ አቡን ደንዳሜ ጅራ
ዲነግዴ ኬኛ ረሚዳ ደቀበይ ጅሩ እሰሲላ ደቀቡፍ ትሬ ወሊን ወልጭና የሮላለም ጥቃዳ ጀዳን ካናፍ ዲነግዴን ኬኛ ተዝገቢ አርገቴ አከትፉፉ ደንዴሲ ሰጀዳኒሩ Naga kofoton tane kunnamtin hawa asaf ummata dodurit debisun dandame jira kanas labsi yero hatatta maggargare jedu obbo Haile Mariam iddoto kotokotti hal ummata walfichisi su dandau kanture yotaw humnotini gocha badi kanagegesan ummata giddut walshakkin akajiratu kan karorfatan taus fashalu dande ejira jedu obbo Haile Mariam kanas labsi yero hatatta maggode jedu Labsi yero hatattama deggersa ummata qaba jedani labsichis kan ummanni abbumma itti qabu ture jedu
Sara salam hailochinna Ethiopia talati honu andant hageroch Ethiopia
notin farre nagafi biyonni din Ethiopia tan tokko Ethiopian labsi yero tattama sanan bodeyun halli tasgabban kun akka ettim fufne gochuraf wan humni sane eme mara godani jirum
Akka jecha obbo Haile Mariamitti motumman shaabiyaa fi waltaaton nisa hundumtu amma ta'uu baannaan biyyi kun miliquu saati jechuudhaan humna qabaniin mara gargaaramanii jiruu jedhan garuu humna kana hundumaa walitti dabalatanii ummanni waan dhaabbatee jiruuf jecha tuttuqqaa mul'achuu danda'u gaggeessuu hin dandeenye jedhan kanaafis jecha bu'aan argame lammaffaan ummata bu'uura ka godhatee fi ka lubbuu dheeratu ta'a dhufuusaatii jedhaniiru tasgabii dhabiinsi uumame yaaddoo kan uumee ture ta'us gama kaaneen biyya keenya sirni jabaan jiraachuun kan itti mul'ate ture jedhu obbo Haile Mariam
ይሄ ሁኔታ በተፈጠረ ጊዜ ወዳጆቻችንም ስጋት አልገባቸውም ወይ ስጋት ገብቷቸዋል
የሮ ሃልሱን ኡማመት ምቾት ኬኛ ያዶ ከሰሰነኒ ትሮኒ እዬ ዱጉማ ያዳኒ ትሮን ምቾተ ቢየ ኬኛ ዳውተን ሚቲ ኑቲ ተኮንቶ ኮንኬኛዩ ያዶፍኔ ጅራ ያዶን ትሬራ
ገሩጀዳን ሞቱማፊ ኡመተ ጃባን ኢትዮጵያ ከሰ ጅራቹሳ ረዴቢኤ ኑምርከኔ ሴዳር ቢሃልሱን ጀዳኒሩ Sirni jabaan jiraachuun addunyaaf ragaa akka ta'u kan mirkaneesse ni jalqabaa yeroo obbo Mallas Zeenaawii wareegaman deemsa tureedhaa jedhan inni amma ammoo mirkanii lammataatii jedhu. Kalees ministeerri haaja alaa Itoophiyaa miseensa golana ega eegumsaa ta'uun hojii jalqabuu keenya sababaa gochuun achitti argamanii turan namni hundumtuu harka yeroo naqabu sirna jabaa akka qabdan beekna yaaddoo keessa seenne turre. Biyyi kun waan tokko yoo taate kutaan gaanfa Afrikaaf guutummaan addunyaa irratti maaltu ta'a yaaddoo jedhu qabu amma garuu sirna jabaa qabaachuu keessan mirkaneessattan galatoomaa jedhanii harka fuudhaa turan jedhaniiru. Labsii yeroo hatattamaa hojiirra yeroo ooletti haala qabiinsa mirga dhala namaa walqabate rakkoo murtaa'aan mudachuusaa obbo Haile Mariam dubbatanii heeraa fi seera irratti hundaa'uudhaan hordofaa fi kanneen rakkoo kanaaf itti gaafatamoo ta'an dhiyeessaa turre jedhu. Kanarraa kanaaf haala miidhagaa ta'een labsiin hatattamaa hojiirra oolaa ka jiru ta'uu dubbataniiru. Obbo Haayilamaariyaam dhimmootii siyaasaa diinagdeef hawaasummaa irratti gaaffilee ka'anii fi kanneen biroof ibsa kennuu isaanii Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Dhaggeeffattoota kanaa dogoggora tokko qajeelfannaa taa'ama dubbataan kunni muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilamaariyaam Dassaaleny paarlaamaa ibsa kennan irratti gaafiif deebii jechuuf iyyaa gaafiif deebii paarlaamaa Itoophiyaa kennan irratti deebii kennan Iskindir illee nu erge kan irratti duraa kaanii miti kanaan nu qajeelchaa jenna taa'umsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiisa inni eegii jalqabne daqiiqaa 16 tokko yaane gara sirbaa kanaan waan hafe dabara.
Rabarii nagaa, ala warrii nagaa, warra foorii nagaa, heerii nagaa, heetii nagaa, ala dhaltii nagaa, ala kormii nagaa, ala warrii nagaa, hor nagaa yaa kawaaqii nagaa nuguun, ollaan nagaa, ollee bullaa nagaa, waaqii roobee ala tambaraagu, leenoo mirgitee okoleegu, nagaa waaqii nuguun, hor nagaa yaa katisa uleen nagaa yaa, tisa uleen nagaa, elema gaadiin nagaa, tisa nagaa yaa faanigaa, nageenni oleegaa, mijaa, karraa mijaa, tanaa mijaa.
Galateeffannaa isaanii abbootii gadaa kabaallee walitti kennuuf qophaa'u jirtaniin jil nagaan obbaafadhaa jenna taa'umsa qasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii reefuu jennetti dabarra korii abbootii amantii Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaa keessa jirtuuf fal'aquuf jedhanii guyyaa lamtahaa dhume taa'aa tureetiin dhumate. Jaarii kun abbootiin amantii tunin araar irratti walii galan kana yaada araaraa irratti walii galan kan jechuu mootummaa illee dhiyeessan. Taanaan muummee ministeera Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin illee falee araaraa kun kan mootummaan qabateen wal fakkaataa jechuun dhuma korkaan irratti dubbate. Korkaan irratti paartii mormituutii fi kan mootummaa illee iyyamamne abbootiin amantii korkana ufumaan ta'anii jira Iskindir Fireew oduu Finfinnee nuwer keessatti fala araaraa kana paartileen mormituu akkamitti ilaalan gabaasaan Finfinnee argan irratti tujubeen waan dabalti qabdi guna.
Gumiin waaltaalee amantii kan yaalii araara buusuu kun kan jalqabe walitti bu'insa biyyattii keessatti uumamee ture ittiin ka'umsa godhachuudhaani. Kanaan wal qabates haaloof jibbiinsi akka ittiin fufne yaalii gochuufi. Hirmaattota irraa yaada dhiyaate qindeessanii mootummaaf akka dhiyeessanillee hirmaattonni kun ibsanii jiran. Yaada kana keessa hangi tokko barreessaa gumii waaltaalee amantii Luba Zarihuun Dagguutiin dhiyaate. Yaadi furmaataa dhiyaates araara caalaa ittiin ka'umsa rakkoolee sanaaf furmaata jiru irratti ka fuulleffate ture. Hirmaattota gumichaan ittiin ka'umsa rakkoo sanaati jedhamee kan tuqame keessa Lubi Zarihuun akkas jechuun ibsaniiru.
በተለያዩ መልኮች የሚገለጹ የመልካም አስተዳደር ጉድለቶች፣ የፍትህ መጓደልና መዘግየት ፍታዊ አገልግሎት
ቢፋ አደዳን ከንዲያተን ህርኢኒ ቡልጂ ዘጋሪ ሀቂ ሀንቀቹፊ ለፈረር ኪፈቹ ተጃጅል ሀቃፊ ቀበኛ ህርማቹ ቂጠቴ ደበሙ አከስመሲ መላመልቱማን ኢቲን ኮምሳ ወልትቡኢንሰ ኢጆ ተውጡ ቀመኒጅሩ ተጃጅል ኡመታ ደንዴቲፊ ኢትጋብተመቀቡ ደበሙን ሐዋስቺ ተጃጅለ ጉቱ አከይን አርገኒ ጉፉ ዋን ኡሜፍ ኮሜ ኡመታፊ ሰበቲንሲ ደበሙሳፍ ሰበባቴ ጅራ ኤራፊ ማመኒ ሞቱማ ኡመተፈየዱ ስሪት ሆጂ ኦሉ ደበሙን ወልትቡኢንሳፍ አከ ሰበባ ካማኒሩም ቤካስቴ ቱም ቤኪን ተኩማ ኬኛ ቢዮለሳ ጫላ ገልሜሌ ሴና አደዱማ ረቲ ፉሌ ፈተኒፊ መርሰሪቲዋን ካነ ደረን በበልሰን ሄዱመቹ ወልትቡኢንሳ ካናፍ ኩማቻኒሩ
ረኮሌ ኡመመኒፍ ዴቢ ሀተተማ ኬኑ ደቡን ኢቲንከ ኡምሰ ወልትቡኢንሳ አከታይ ካኒብሰን ዱቢዘሪሁን ኮሜ የሮ ሄዱፍ ኩፋማኒን ወልት ቡኢንስ እና ኡማም ፍርማቲ ማረህርማቺ ሰካን ሀተተማ ከነሙ ዳባሙን ረኮሌን አከሃማታኒፍ ሰባባተ ኤጀዳን አደድማ ያዳጅሩ ወልታአኒ ማሪያቹ ዳባሙን ረኮሌ ከናፍ አከቲን ከኡምሳ ታኡ ከደንዳይ ተኡሌ ዱበታኒሩ ሞቱማን ስርነ ወልት ቡኢንስ ኢቲን ሂካን ሰደርካ ፌደራላ ቀቤ ሃንገ ገንዳ ጣከዲሪርስ ጎቹ አከፍርማታ ትፉደተሜጅራ ጡሙሮ ጉሚ ሰናረት ካን አርገማን ኢታና ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ሞቱማን ያሊ ሆገኑን አመንቲ ቀበተኒ ካንከነ ከደገሩ ተኡ ኢፍሰኒሩ ያዳወን ካንስ አጀንዳ ጅጅራማ ከሞቱማፍ ከፈየደን ተኡሌ ዱበተኒ ጅራን
በዘላቂ ሰላም መረጋጋት ዙሪያ የመከረው ይህ መድረክ በውይይቱ የተነሱትን መሰረታዊ ሐሳቦች
ነጋ ዋሪን ሰቀቡላልቺሴ ወልተጂ መሬተኩን ያደወን እጆ መሪ ሰነረቲ ካን አጀንዳ ጅጅራማ አከብያት ቀመጅር ወሊን ፋይዳሳ ወልስምሲሱ ጀቻ ሶቺውን ወሊገላሰ ዘርካ ሰርካን ጎኑፍ ቧ አከን ቀባቱ ትልማሙን ንደንዳማ
አደምሶ ጉሚ ካና አተሚን አከ ኢላላን ሞርሚቶን ያደገመሳኒ ኑፍ ከንደኒሩ ኢታና ድሮታን ኮንግረስ ፌደራላዋ ኦሮሞ በሙላቱ ገመቹ አደምስ ጉሚ አራራኩን ማለከፈካቱ ኢላልተ ገመሳኒ አከስጀቹን ዱበታን
ቢያነ ከሰቲ ጉሚንጅሩ ሁንዱምቱ ቶአና ሞቱማ ዮይንሞ ፓርቲ ሰብየቡሹ አለካንተው ኢንጅሩ ቢያነ ከሰቲ ዋንት ጎደም ሁንዱምቱ ሞቱማን ሃርከ ከሳ ቀባጀነ ዱበና ወረች ጉባጅረኒስሞ ዋን ሞቱማና ቺከሳ ሃርከ ቀቡፊ ብሊሱማዳኒ ካራ አመንቲ ኢሳ ኢትከነሜ ዋን ሁንዱማ ሂኖጀቱ ጀኔ አመንታን ቀምኑ
ኦቦሙላቱን ትደበሉዳን ያሊን ተታፊ አራራ ዋልታሌ አመንቲን ገገፈሜ ከነላልችሴ ከነዱር ያሊን ጎደሜ ዮጅራትለ ማለከተ አከዝጀቹን ኢብሰኒሩ
የሙነም ንሉቡነ ማደርባቱሬ ሮሁንዱማዳ ኢሳኒፊ ዋሚቸጎቻ ቱሬራ ኢሲን ወራ አባውቲ አመንታዳ ዲገ ደንገለ ሁሉቡ ደርቡ ሁንዱ ማቲ ፉላዋ ከዮ ዱረቲ ጋፈቱማን ሲን ረጅራ ካናቲ ቻሌንጅ ዲና ነሚ ባዳጅራ ነሚ ኡማጅራ ካናቲ ፊ ዋንተ ከሲቱ ጎራማጅራ ጀንዴ የሙት ዱበታ ቱሬ ኤ ሰጅርቱ የደኒው ኑንጋፈነ ሐመ ማቲስ ኑንጋፈነ አራራፍ ካኔ ረንጀለኒ ቶፍታ ገረ ብራታ ታምቤ ኑ ሐመ ማቲ አቦቲ ነመንታናም ቶኮ ዩሩፈኒ ሜካ ተሚቲ ኩኑንዱም ቱ ተውደንዴ ጀደኒ አንጋፈተን ኢንከባኒ ኬስ መጥሞ አኩማ ቢየኬኛ ጣካ ዳንጅሩቲ ወረ ወልድዴ ከበንከና ገራ አራራት ወሪ አዴመን አራርሱዳፍ ወሪካን ገራ ቁልቁሉዳን ኡቱቶኮፍ ሎጊ መሌ ቶኮብራው ቱና አበቲን ገረለቹት ኢላሌ ሙርቴስናፍ ዮይን ያደኬኛ ላናፍ ሂኒብስናፍ ዮጀዳኒ ጀረለቹ ወልትዋማኒ ኢሳን መከሳ ዩ ኤኡ ከናራር ሱዳን ደው ከንጀዱ ዩሞ ወሪ ሞርሚቱ ዩ ሂንጋፈ ተከና ኤኡ ዘራራ ደንዳ ኤኡ ቱሞ ገረሞቱማ ጅራ ኢሳን መከሳ ዩሞ ኤኡ ከሞቱማ ዳብዱ በቴሮ ኡንዱማዳ ገዲባኒ ኢሳኒስ ኢብሳ አደዳ ከናንዱረ ከና ቱረኒሩ ጀኖን ሳኒ ኤሳ ካከኒቴ ነሞታፊ ኢፋዳ ከናፋ ረሞ አራራ ጀደኒ የሙካ ኔደኒ የሮ ጀልቀበኒ ዩ አራራ ጎቹ ዳፍ ጀነኑ ያራራ አፍካኔ ረኑ ይከነፈካና ማሊ ጀደኒ ወራ አራር ሱ ዳፍ ካንከና ጋፈቹቱ ሂምበርባቺሳ ወሊተራራሙ ሂምበርባዱይ እኑ ያማ አራራ ጎቹ ዳፍ በርባዳ ጅራ ጀደኒ ወራ ወልኮመተለቹ ገራገረና ጋፈተኒ ኢላ አበሉ ከሰታ አበሉ ጅራ ከደይ ትንፈቱ ጀደኒ ጋፈቱ መለ warra araarsuuf ka'an kana isaan callumedanii ta'anii koree isaan godhan maalitti beenna waan isaa hin beennu eessatti akka hin adeemu hin beennu yoo hin dhumarratti akkuma iddoo tokkooti odeeffannoo fudhataniin abalu balleessaa qabaataniisuma kanaan duraadhaa bira darbu ta'a hin beennu.
Gara fuulduraatti gumiin akkasii yoo wal ga'e maal akkarraa eegan obbo Mulaatuun innaa ibsan.
Gumiin kuni abbaa amantaa torba of keessaa qaba. Isaan kuni duraan dursanii moodaalitii itti araara irratti adeemuun isaan gubbaa jiru lafa kaa'achuutu isaan barbaachisa. Ergii kana godhanii booddee immoo warra wal araarsuudhaaf kaan maalirratti akka isaan wal araaramuun akka isaan gubbaa jiru tokko tokko isaa irratti yaada kaasanii araarri kun immoo isin bira attamitti adeemuun isin gubbaa jira. Koree mormituun immoo attamitti adeemuun isin gubbaa jira. Warra mormituu kana wajjiniin haasa'anii kana booddee cuunfanii yaada tokkoon yemmuu galanii jedhan kunoo kanatti araaraa jedhanii dubbatu. Araarsuu dhumaaf iyyuu independentii kan ta'e jechuudhaaf barbaanna. Addawaa'een idduma hundumaatti lafa gumiin jirutti iddoo amantaattis taanaan keessa harka qaba. Kanaaf eeuu kan sirrii irratti araarsuudhaaf ka'ee jeenuunii ta'ee kan deemuu danda'u kan jedhuudha gaaffiin keenya.
Obbo Mulaatuun dhumarratti gumiin akkasii gara fuulduraatti ni geggeeffama yoo ta'e dogoggora kana dura uumame sirreessanii akka itti fufan abdii qabaachuu isaanii ibsaniiru.
Namicha qasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan oromooti. Yaad qabatan nu barreessaa nu bilbila hornaat voanews.com emeelii kennaa bilbila keenna bilbila keessan irratti erguu dandeettan 2255992 extension yookaan dameen afaan oromoo san dabarsit 13 mee gara namoo san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan aga tokko sin dhageessisa. Gidduu kana magaalaalee Baahir Daarii fi Gondar keessatti boombileen harkaa dhukaasamu keessumaa magaalaa Gondar keessatti lubbuun namaa dhabamuun gabaasamee jira. Filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Raashiyaan dhimma filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuudhaaf iccitii kompiitara koree biyyoolessaa paartii dimokiraatotaa seenuu ishee yeroo jalqabaatiif amananii dubbatanii jiran kaleessa sa'aatii tokkoof gaaffiif deebii tuuta gaazexeessotaas waliin geggeessaniin Raashiyaan odeeffannoo waa'ee jireenya dhuunfaa isaaniitti fuuleffate walitti qabatte jedhamuudhaan kan odeeffame jabeessanii mormanii jiran. Daayireektarri basaasaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi James Clapper hawaasni basaasaa odeeffannoolee Raashiyaa waa'ee Tiraampitti fuuleffate walitti qabdeef galmee hin qopheessine jechuudhaan filatamaa pirezidaantii Doonaald Tiraampitti dubbachuu isaanii beeksisanii jiran. Jalqaba torban kanaarra maddooduu miidiyaa diijitaalii Buzzfeed jedhamuun amalli of mul'isuuf calaqqisuu Tiraamp yeroo Moskoo daawwatanii turan keessatti akka mootummaan Raashiyaa barootaaf Tiraamp bira dhaabbatuuf deeggaree jira jechuudhaan beeksisanii jiran.
Ayyalam qophiin ta'een taardatanumaa yaad qabatan nu barreessanuu bilbila sagantaa afaan amaaraa jalqaba suniin duratti ammoo xilaa'uun waliin turaa jenna qophii ta'een taaboriitii wal agarra.
Natini na doxini, natini na doxini.